sum.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu kubanga bw'ibyuma hari Ari Santos na Nadia Taha. Turabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi, tubashimira kandi ko mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kiganiro muri Isanga uyu munsi turi mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, Paruwasi Kinunu ni muri diyoseze ya Nyundo. Ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda si umwihariko w'aka karere, ariko turarebera hamwe uko abana bahuye n'icyo kibazo bafashwa gutegura ejo heza habo hazaza nyuma yo kunyura mu bizazane. Muduhere nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuzi kubahamagara, muze mutange inama n'ibitekerezo kuri iki kiganiro kuri radio yanyu. Ibibazo rero by'abana b'abakobwa baterwa inda imburagihe bikomeje kuvugwa ahantu hose hatandukanye, si mu Rwanda gusa, si no mu Burundi gusa. Iyo abo bana bamaze guterwa inda akenshi bahura n'ibibazo bitandukanye, haba mu miryango bavukamo, haba no muri sosiyete muri rusange. Abatewe inda rero hari ababaga bari mu mashuri bakayacikiriza, ugasanga bari mu gihirahiro. Amahirwe nuko hari abagira neza batabatererana, ahubwo babafata mu mugongo kugira ngo babashe gutegura ejo heza hazaza. Padiri Theophile Hakizimana ni umwe muri abo bakozwe ku mutima n'ikibazo cy'abanagavu baterwa inda bakiri bato. Amaze kubona ikibazo cy'umubare wiyongera w'abana baterwa inda mu karere ka Rutsiro aho aherereye ubu, yagize igitekerezo cyo kubafasha kuva mu bwigunge no gushakisha imibereho y'ejo hazaza. Padiri Theophile niwe mutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero muganire nawe, musobanuze, mutange inama cyangwa se ibitekerezo mwumva byafasha. Nabatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya Karindwi y'Ijwi rya Amerika. Padiri Theophile Hakizimana, uraho neza, urakomeye, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murabaho neza Eugenia, murakoze cyane, murakoze kuma uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo by'abana b'abakobwa babyara iwabo, tunarebera hamwe icyakorwa kugira ngo tureko byaranduka.
Yego yego, rwose nanjye ndabashimiye uyu mwanya muhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nk'uko rero nari mbivuze mu mwanya, abana b'abakobwa baterwa inda bahura n'ibibazo bikomeye, nkamwe mwaganiriye nabo murabizi. Sindi babaze kumena amabanga, nta n'umuntu ku giti cye turi buvuge cyangwa se turi butunga gatoki, ahubwo turarebera hamwe ibibazo muri rusange aba bana bahura nabyo cyangwa se bahuye nabyo, ku buryo kubimenya byafasha abantu bataragwa mu mutego cyangwa se batarahura nabyo kuba babigendera kure mu buryo bushobotse bwose. None Padiri Theophile, nagira ngo mu gutangira tubwire uko iki gitekerezo cyo gufasha aba bana batewe inda cyaje.
Murakoze. Nyuma yo kubona uko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko aho ndi hano i Kinunu mu karere ka Rutsiro, ndapaji ishinzwe urubyiruko muri paruwasi. Nakunze kenshi kugira ngo ndaguhamagaza urubyiruko ngo rujyane kuri paruwasi tuganire ku bijyanye n'ubutumwa bwa Kiliziya, ariko ndabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko hari abajene benshi cyane batakiva mu nzu iwabo bitewe n'isoni bafite kubera ibyababayeho, kuko benshi baragera ko bagera kuberwa inda zitateganyijwe, yamara kubyara bikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo batwitseho n'ubwo badashaka kuvayo. Ubwo rero nyuma yo kubona ubwitabire bukeya bw'urubyiruko, nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo, abo bana bafite ipfunwe, umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi tanga itangazo mu Kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe, bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanga itangazo imyumvire iracyari hasi kuri Kiliziya, baba bazi ko buriya hari indi mfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Barabyumvise rero cyane, bahita baza benshi cyane ku buryo muri iyo minsi na bariya abana bagera muri 320 baje kuri paruwasi, baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata, ariko ubundi kwari kugira ngo tuganirire hamwe turebe icyo twakora, turebe uko basohoka mu rugo, turebe ukuntu bakira ibyo tumwe. Dore ko abana bazaga kenshi basa nabi, urumva y'umwana mu Rwanda cyangwa mu muco w'iwacu umwana atewe inda aba ari gitsibo ku muryango, akenshi rero usanga umuryango utabyakira, ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza, bakamubuza kujya aho abandi bari kuko aba bumva yabateye
isoni. Yego, turaza gukomeza. Ye, wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa, baza ari benshi banabyihutiye rwose, ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze ndubwo banatekerezaga. Noneho nagira ngo tubwire muri makeya uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda yenda tureba uburyo uko bwihariye.
Nk'uko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe, twagiye tuganira twagiranye urugendo rurerure ruza no gukora pike mu rurimi rw'Igifaransa bavugaho, noneho tuza gutekereza icyo twabakorera. Nyuma y'ukumva ibitekerezo byabo benshi baganishaga ku kuba bifuza gusubira mu mashuri ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga, ku buryo ubu twese tubafasha kubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tunifuze ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga barateye inda baragiye babihakana.
Yego, ubwo turaza kubigarukaho mu kanya. Ikiganiro muri isanga n'ikiganiro giha abakunzi b'Ijwi rya Amerika umwanya bakaganira, kandi nk'uko narimbi bahamagariye mu kanya dutangira, agira ngo tubakire bamwe batangiye kuduhamagara. Duri kumwe na Kwihangana Jean d'Amour, uranyumva?
Ndakumva.
Uri wendeza urahagana he? Yego, ufite ikibazo, igitekerezo, inama? Jambo ni ryawe.
Ni inama n'igitekerezo.
Yego.
Na familia nsanganyamatsiko nsanga aricyo wenda nshobora kuvuga.
Yego.
Kuri urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye, abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko ngasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi, kuko niba umubyeyi yemerewe umwana we sort of freedom nyine bwa burenganzira bwisanzuye, umwana ashobora kugenda agataha ijoro umubyeyi ntavuge, aho usanga noneho n'amategeko wenda rimwe namwe arengera cyane cyane abana, umwana mureke umwana akora ibyo ashaka. Ibyo byose rero bikaba n'ubundi ariya mpamvu ishobora gutera ganda zitateguwe. kuburyo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta ishyiraho kambere wenda turengera ubuzima bw'abana nayo ivuga iri kwishyiranyura kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende miti usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari ni babandi baba batagejeje mu myaka 19-20 kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari abana bakabaye bakirirwa iwabo iyo byose rero bikongera iganda n'ubundi bitateguwe nimba uyu munsi abana tubara ngo wenda kubera ko tuzi ngo ari ibintu nanone gahunda leta ivuga ngo wenda dufashe abana tubasubize mu buzima busanzwe nyamara twakabaye ahubwo dushyiraho izindi ngamba tuvuga tuti ese ni gute abana bo muri iki kigero cy'imyaka iyi n'iyi n'iyi dushobora kubafasha kugira ngo bagende ku murongo kugira ngo cya gihe nikigera cyazanda abana bazi neza ubumenyi ikindi n'ibindi n'imbuga nkoranyambaga z'iki gihe iyo ujyanye na kuri za Twitter za Instagram ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi kujya nyine gutekereza tu kugira ngo barebe ngo ese ibyo bintu bikorwa gute natanga inama rero y'uko leta yakora ku buryo izina mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo kugira ngo bwa rubyiruko b'abana batoya batazakudefinga cyane uko byakabaye bikwiye usanga nanone indirimbo z'iki gihe abahanzi bagenda bagakora indirimbo umuhanzi wakoze indirimbo icyarimo amashusho y'ubukozi asa n'ibyo ntabwo ari indirimbo ugasanga siri kiri guhombera muri ibyo bintu kandi ni bya bintu abana twakaba tuvuga ngo abana barebera kuri uriya kanaka ariko niba umuhanzi kanaka agenda agasohora indirimbo ukumva byonyine byo ubwagira asobanura amazi ibikorwa byamamaza ubusambanyi ugasanga nabyo siri leta ishyireho ingamba ivuga iti n'umuhanzi n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuba intangarugero ku mwana ajye asohora ibintu bifatika kandi bigize leta nayo ishyireho ingamba zishobora gutuma aho kugira ngo dushishikare kuvuga ngo abanyeshuri ngo abo bana ngo tuzabafasha ngo mu gihe bateguye ese ni leta yashakije ibyo yakora kugira ngo abana nimwe batazateza inda ikindi ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu niba abana bafatiye muri icyo bintu ibihano umuntu mukuru gusa kuko n'abana b'iki gihe ntabwo boroshye umwana w'iki gihe usanga ku mbuga nkoranyambaga ari wa mwana ku myaka 15-16 yandika ibintu kibaza uyu mwana afite imyaka ingahe ku buryo ashobora kwandika ibintu uwo mwana kandi none ugenge wenda nk'abakobwa abakobwa muri kamere ya muntu umugabo wese ashobora kureba umugore akamwifuza ibyo ni ibisanzwe ariko noneho urubyiruko rw'iki gihe narwo ubu rwavukije rwikunda abagabo ugasanga rero icyo nasaba leta ni ishyireho ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano umuntu mukuru uzajya ufatirwa muri ibi muri ibi ni tuzajya duhana dukwiye gufata abana nk'aho abana b'iki gihe ntabwo ari abana bo muri za 60 abana b'iki gihe nabo basigaye batekereza mu buryo burenze bitewe na accessibility za interineti babona ibyo byose rero numva ari cyo gitekerezo nahumvaga nasanga kandi murakoze cyane
urakoze cyane jean d'amour rwose ku bitekerezo byawe ni na byinshi ntabwo ari kimwe gusa kuri urwo ruhare uko ababyeyi bagomba kugira uruhare leta ikashyiraho ingamba n'abana nabo bakayenda bakakwigomeka bashyirirwaho n'ibintu uburyo bashobora kwitwara reka tuzabikoremo ikiganiro cyihariye tureba byibura uburyo umuntu yakumira inda zitateganyijwe noneho uyu munsi twibande kuri aba bana bagize ibibazo noneho turebe n'uburyo bafashwa aho gutereranwa reka ngaruke kuri Padiri Theophile Hakizimana umutumirwa wacu hanyuma ubwo nibishoboka turaza no kuvugana n'abana muri bamwe bafashijwe ndabatubwire nabo uko babona umushinga ubafasha gutegura ejo heza hazaza mu kanya Padiri twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana hanyuma babonye batahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu cyangwa bo ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo mubabwiye ko ari isanamitima ari uburyo bwo kuganira nabo babyakiriye gute
birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane kuko ngo umunsi wa mbere nyine tutangira ibiganiro baje benshi dukora n'urutonde turabandika bwa kabiri nabwo baritabira ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe tugende uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza cyane cyane ko bakabitima bagiye bacika intege kuburyo ngo kwishuro ya kane bajari batuya cyane kuko bari biteze ibintu kuva ukaraza ukamuha ibintu byo kuba umwana we byo guha ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho amafaranga n'ibindi birumvikana cyo bagira yuko ari ibiganiro ntabwo babyakiye neza cyane.
None se mwabigenje mute kugira ngo noneho ko hari abo mufite banarangije n'icyiciro kimwe cy'amahugurwa mwabahaga ubwo mwabigenje gute rero kugira ngo mubashe kubagumana cyangwa se n'abaje babashe gukurikira izo nyigisho?
Bo ubwo ibyo narinde nabanje kwabwira uko umushinga ngo haje kuzamo umushinga ubwo tumaze kubatumira ngo baze nyine ko kuza bakaganira maze no kwandikaho ya article nababwiye ngo ururimi rw'Igifaransa ivuga ku bijyanye n'ibibazo by'abana b'abakobwa bagenda baterwa inda byateganyijwe twabashije gutumira na shaka umuntu w'umusosiyaliste waza kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere kuko icyo gihe nyine ibiganiro nibyo twatumirije imbere araza yaza n'uwitwa Odeta Nyiramirimo yaraje arabaganiriza amaze kubaganiriza tugira ibyifuzo tumugezwaho byatuma abana babasha gukurikira bya biganiro nibura kindi baje gukora turamubwira ati turamutse tubonye indi bikoresho tukabona amamashini abana baje kwiga imashini ariko tukabaha na bya biganiro yabyumvise vuba rero atwemerera imashini icumi ndetse aza no kuzitugezaho tutangira dukora uwo mwuga wo kudoda tukadoda ariko tukadashyiramo bya biganiro kuko umwana we akenshi yavaga mu rugo yuko agiye kwiga ubudozi kandi nabyo ukamubonera hafi ukamubiganiro ukanamuha na bya biganiro bimufasha kugaruka mu buzima bwiza.
Yereka madamu Odeta Nyiramirimo ni n'umuganga ubwo nawe tuzamuhamagare tumuganirize ndumva ari umuterankunga wanyu ariko kandi ashobora no kuba yanatuganiriza n'ibijyanye n'ubuzima cyane cyane kuri aba bana bagiye baterwa inda bakiri batoya.
Yego
Padiri rero mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga hari abarangije nk'abiga bamara bahugurwa mu gihe kingana iki mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda ese bose baba bafitiye ubushobozi bamara igihe kingana iki bahugurwa?
Bo mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi abana kugira ngo ufite kudoda ugomba kuzi gusoma no kwandika no kubara ndumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika mu tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi atandatu ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi atandatu duhita tubasezerera ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya uburyo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi icyenda nibura umwana agataha tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite wenda nagera mu kazi ibintu azagenda bimenya.
Yego iyo noneho iyo bamaze se guhugurwa sinzi niba mwari mwabasha no kubakurikirana nyuma yaho ngo mumenye niba ibyo bize koko barimo kubishyira mu bikorwa cyangwa se niba hari n'ingorane bahura nazo hari suwize mujya mukora?
Bo iyo bamaze kwiga uwo mwuga w'ubudozi tuba imashini kugira ngo bajye kwiteza imbere tukanabashishikariza kwibumbira muri koperative kuko ari nayo gahunda nziza leta uyu munsi ishishikariza abantu gukorera mu makoperative kugira ngo bazabe babasha no kubona n'ubundi bufasha turabakurikirana rero nubwo burya umwana w'umukobwa yarangije hari n'igihe ahita abona umugabo hari benshi dufite bagiye bakirangije rwose umuntu amara kubona ko yabonye igikoresho yamaze kubona imashini agahita amutwara bakajya kubana ariko ngaba turi hafi tugerageza kubakurikirana tukamenya uko babayeho n'abagiye kure urabona dufite mu karere ka Rutsiro hari abajya kudegera za Gisenyi muri za Centre za Maboko n'abajya i Kigali benshi tugenda tubavugisha kandi bamwe na bamwe ukabona yuko ubuzima bwahindutse bameze neza.
Yego reka noneho twakire umwe mu bana mwafashije wafashijwe aho ngaho w'umushinga Berwa Kinunu. Reka Serafina uranyumva?
Ndabumva neza.
Urakomeye?
Nashime Imana.
No, kubwakoze cyane kwemera kutuganirira nawe. Niko wamenye ute wowe umushinga byakugezeho gute kugira ngo umenye ko kuri paruwasi bashobora gufasha abana batwaye inda?
Uko byagenze padiri Sofiri nagiye atumiza abana bahuye n'ikibazo cyo kubyara inda zitateganyijwe akaduhuriza kuri paruwasi ya Kinona kugira n'ibiganiro birebire harimo ibiganiro by'isanamitima baraduhugura batwereka uburenganzira bwo twabyaye no kubatwereka uburenganzira bwacu kumva ko dukwiye kubaho nyine tugasubira mu buzima busanzwe nuko twahamenye ko yari yadutumije
hanyuma yego komeza
ubwo rero mu biganiro by'isanamitima ndageze aho batubaza icyo twakora abana benshi duhitamo umwuga w'ubudozi baradufasha pe adushakira ibikoresho adushakira umwarimu nuko twahiye twiga kudoda kujya mu mushinga wa Berwa Kinona.
Ubu se utarawujyamo uwo mushinga utawuzi cyangwa se utari wawujyamo wamubwira iki?
Icyo namubwira icyo namutangariza ni uko yahayoboka kubona ababyeyi beza bakugira inama uburyo wakifata wamaze guhura na kiriya kibazo cyo kubyara inda utateganyije uko wakita ku mwana wawe kandi amaze kuguha ubumenyi bwo kwiga imashini bituma nawe wibesha.
Niko Serafina wowe nko ku giti cyawe tuvuge urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute?
Intambwe imaze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse n'umuryango mugari nyarwanda kubera ko ubu ngubu tuvugana hari icyo nakima iyo kandi hari icyo namarira n'abandi. Ntarawujyamo rero numvaga ko hari umuntu nk'abandi nkahura n'ibigunga ariko aho nawugereyemo narasabanye n'abandi noneho nemabona icyizere cyari cyaramvuyemo cyo njya kungarukamo ubu ngubu ndi mu nama nkuru y'igihugu y'abagore sinzi imibereho myiza y'abaturage mu mudugudu ntuyemo. Icyo ni intambwe ya mbere nyamukuru yamariye ko naratinyutse nyibuka ibikorwa bya leta njya mu nama nitabira imiganda kandi haragiramo sinabyitabiraga. Aho ngeze ubu ngubu rero ngeze ku rwego rushimishije kubera yuko ntarajyaho napimaga ibiro 52 ariko ubuntu gupimiza 85 kubera ko ifaranga niyemaze kubikoraho nzi icyo nshaka ndetse n'umwana wanjye yambara neza kandi akabona icyo ashaka.
Ifaranga rimaze kukuryohera?
Ntabwo ari byinshi kandi icyerekezo ko nzabikirigita neza ahako ndeze aho nshima Imana kandi nkashimira n'abadufashe n'urwo rugendo rurerure
rizaza rwose. Serafina ubu ugumiye hafi ubwo ngubwo turaza dushobora kongera kuguhamagara haramutse hagize nk'umuntu wifuza kugira icyo yakubaza kuko hashobora kuba hari n'abafite abana bazi batewe inda aho hafi ariko bifuza kuba babageza aho ngaho yifuje kugira icyo akubaza twagushyira ku murongo kongera ukagira icyo ubwira abadukurikiye. Ndumva rwose ntambwe umaze kugeraho ari ntambwe nziza. Reka twongere dusubire ku murongo wa telefone twakira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kubaza cyangwa gutanga ibitekerezo. Tuyishimire Eric, uranyumva?
Ndakumva. Halo?
Yego Eric, wiriwe urahagana hehe?
Kare Karurindo, ndi Murambi.
Yego. Ijambo ni ryawe bwo komeza.
Umudamu yavuze ndabyumvishe. Ni byiza koko kuba yariteje imbere, urumva ko arimo no kwivuga ko yari afite ibiro 50 akaba ageze ku biro 80. Urumva ni ibintu bishimishije kuba yarabashije kwiteza imbere akabasha kubaho neza. Ni ibintu bishimishije natwe twakwifuza twese kugeraho. Ndumva nanjye nakwifuza gutera ikirenge mu kirere pe ko nyine ubushobozi bugenda bubura nyine ariko umuntu aragerageza.
Urumva aho yikuye mwe mugira sinzi niba navuga ngo mugira n'amahirwe ko mwebwe nta n'ubatera inda ko urumva ko ikibazo yarafite kibazo yarafite cyari uko yari yahuye nizo nizo ngorane zo kuba atwite kandi ari umwana ahubwo uzajya ugira inama bagenzi bawe n'abandi bose batera inda abana bakiri batoya
twebwe nyine dufite amahirwe ariko natwe narwo twakwifuza kubitera urubyiruko rw'abakobwa n'abangafu ntabwo twabyifuza ibyo bintu
rwose ni ukubyamagana
ni ukubyamagana
urakoze cyane Eric
namwe murakoze bihagije kuryameka kumpamagara
twakire Vianney bukeye neza uranyumva
rego
urahagana hehe
ndi muhinga mu Burundi
ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
n'igitekerezo kubera ku bijyanye n'ibyo by'abana batwara inda bakiri bato alo
yego turakumva komeza
nicyo navuga ni uko n'isi imwe yagiye irahindagurika bivanye n'aho umuntu aba yakuriye n'indi aba yarahawe akiri mutoya niyo mpamvu rero ibyo ndibaza bifikira benshi kubera igihe kandi ibi bintu by'ubukene abantu bashobora guhendwa n'amafaranga ugasanga nk'uwo muri abayeho nabi birasa bituma rero atamwibyo ngeso ariko gusa n'amategeko nyine yari akwiye gukora ama nk'umuntu byashyitse nyine agahanwa kuko wumva n'ikibazo
urakoze cyane bukeye neza Vianney udusohoreza bimuyinga
nake twarashimye
yego yego
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na Kajo Ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ndijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga uyu munsi turaganira na Padiri Theophile Hakizimana akaba ari mu karere ka Rutsiro kuri paruwasi ni muri diocese ya Nyundo aho rero ari Kinunu hari umushinga yatangije afatanyije n'abatera nkunga witwa Berwa Kinunu ufasha abana b'abakobwa batewe inda imburagihe kuko bari abana bakiri batoya bataranageza no ku myaka nagira ngo rero twongere tumugarure ku murongo wa telefone nawe twongere tuganire Padiri Theophile abana baje babagana icyo gihe muganira singira ngo mumene ibanga ariko ahanini bari bafite ibihe bibazo
bo ibibazo bari bafite ibibazo by'ihungabana ibibazo by'ihungabana kandi kuko birumvikana bumva mukobwa wagize gutya agaterwa inda uwayimuteye akamwihakana umuryango nawe kujya umuryango avukamo kumwakira bikabananira akabaho muri uko gutukwa no gutotezwa wumvaga yuko ari abana basa n'abaharamutse babayeho mu ihungabana rikomeye cyane ku buryo n'uburyo bagaragaraga no mu maso yaragaragaraga yuko bafite ibibazo bikomeye cyane cyane icyo banagaragazaga cyabaga n'ikibazo gishingiye ku bukene turabizi umwana umuntu umubyeyi hari ibintu byinshi akenera kuba rero atabibona akagerekwaho n'ayo magambo mababwirwa agira ihungabana rigakubitana n'ubukene ukabona ko yahindutse atameze neza
yego none se ubu iyo mubafasha mwebwe mufite inshingano nyine nk'uko atubwiraga ati nka padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi witaye kuri abo bana hanyuma ababyeyi babo cyangwa se imiryango aho batuye hari uburyo babunganira kugira ngo mubashe gufatanyiriza hamwe muri icyo kibazo
bo imiryango iyo dufasha abo bana birumvikana kugira umwana niba aba mu muryango w'ababyeyi batanayizwa kandi batina ba nyina kandi yo daba kugira kandi bagiye basa naho babwira amagambo atari meza abo tugerageza kuba amagara kugira ngo rimwe na rimwe nabo tukabaganiriza uburyo bakakira abo bana nubwo bahuye n'ikibazo ko kugera kure ntabwo ariko gupfa kandi uwo mwana ashobora kuzavamo umuntu bashobora kongera kugarura ubuzima akaba umuntu muzima na bya mwana yari amutegereje akazibona kugeza ubu rero na babyeyi nta kintu cyinshi tubasaba uretse kubasaba nyine kwita kuri abo bana yabanaguye no kwiga bakamenya ko nawe ari umwana nk'abandi ariko ku bijyanye n'ubushobozi buri ekonomike by'amafaranga ntacyo tubasaba kuko ibyo dukenera hano mu mushinga hafi ya byose turabibakorera dufatanyije n'abagiraneza.
Reka noneho tugarure Serafina wa mwana wafashirijwe aho ngaho yongereye abatuganiriza mu gihe twakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika baduhaye telefone ari benshi rwose ndabibashimira ariko hari aho turimo guhamagara telefone zabo ntibazifate sinzi aho bagiye ubwo nabasabaga ko baba hafi. Serafina nagira ngo twongeye tuganire.
Ndabumva neza.
Yego. Padiri yatubwiraga uburyo bafashwa n'aba imiryango cyangwa se ku ruhande icyo bunganira iyo uwo mushinga berwa kinunu wowe nk'umwana wahuye n'ibibazo niki wumva wasaba nk'ababyeyi cyangwa se imiryango mu buryo mu bijyanye no gufata umwana wa Tewinda wagize ibyago agaterwa inda niko nanabivuga kuko ntabwo ababishaka.
Urivuze ko ari ibyago ntabwo waba uteye ibuye kuko ni ibintu biba biba bibiriye umwana kandi kubyakira biragora. Inama rero nagira umuryango ufite uwo mwana cyangwa se ababyeyi bamurera, icya mbere ni ukugira ngo bamwakire kandi bamuhumurize kuko iyo umwana amaze gutwara inda kugira ngo ababyeyi babyumve kugira ngo bamwakire aba ari ikibazo umuryango ahita abakwa atari umwana bigicibwa bigatuma yiheba cyane ndetse abenshi bakagambira no kuba bagira nabi bakuramo izo nda ariko iyo agize igihe cyo kuganirizwa agasubizwa mu buzima akumva ko ari umwana izo ngorane zavaho. Icyo nababwira ababyeyi rero ibyabaye baba byabaye kumubwira nabi ibyo byatuma iyo nda isubiraho ahubwo bagakwiye kumwakira bakamuganiriza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byiza nyuma yo kubyara akafata ubuzima busanzwe ukiranyeshuri agasubira mu ishuri ndetse n'ufite ibindi yakora akabikora kuko bamutereranye cyane mu muryango niho hahiramo abana bo kwiheba abandi akajugunywa ku muhanda bo babyaye bigatuma biba umuzigo kuri leta.
Reka twongere tuvugane mu kanya maze kwakira Christophe.
Ndikukumva neza cyane. Iri maso Samuel ndi Kayonza mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo? Nagira ngo se narabwira abantu nko kuba bihanganisha cyangwa se nko gutangura ababyeyi. Hari igihe burya ikibazo abakobwa baza kugira ngo ni nk'igitekerezo, hari igihe bagira ikibazo cyo kuba batwita rimwe na rimwe bakabirukana abasosiyete ahangaha rwose mu karere ka Kayonza gasigaze mu Rwanda buri wese ntacyo nicyo nisiga bakaba nababwira kandi tugashyiramo imbaraga nyinshi cyane tukabirwaye.
Umwana aratwita bakamuta ku gasozi
akamwirukana rwose nyamara abasore nka bamwe na bamwe kandi baba batwabigize n'ubu hari twigaramiye kandi dufite mu wasi ariko bangomba nabirwanya ndimo babirwanya kuko babisengana cyane noneho bayagira abasore baza kugira ati inkozi uburyo yatuka muri ubu bugo ndumva batereranwe bagira n'ihungabana mu mutwe.
Icyo ni ikibazo mugomba gukomeza guhagurukira koko. Ndagushimiye cyane kuba ufite uwo mutima wo kuvuga uti tubyamagane. Twizere ko abo muzajya muganira muzajya muvuga no kuri icyo kibazo ku buryo abo bana b'abakobwa batazajya bahura n'ibyo bibazo byo kuba ku gasozi no kwandagara no kwandavura kandi batari bo babyiteye.
Yego,
ndagushimiye cyane Christophe.
Taxi ikorera hafi mupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Combo Taxi muyitegurirwa kandi mukayivaho na
La Benevolencia Rola.
Radio y'u Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Padre Théophile, ibi bitekerezo twagiye twakira by'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri make mwabivugaho iki?
Bo ni bitekerezo byiza cyane. Nkuyivuyeho urumva ko wafite igitekerezo cyiza, twanamugira n'inama rwose gushishikariza n'abandi basore bagenzi be rwose kugira ngo igitsina gabo nabo bashyire imbaraga mu kurwanya ihohoterwa rigenda rikorerwa abana b'abangavu. Bo hari wigeze wahereye wavuze avuga uruhari rwa mbuga nkoranyambaga, nibyo biragaragara yuko mbuga nkoranyambaga nazo zigira uruhare mu kwamamaza ibintu bijyanye n'ubusambanyi binyuze no mu ndirimbo no mu yandi mashusho agenda agaragara. Ariko bimwe na bimwe uzanasanga nabyo atari by'ijana ku ijana, kuko natwe aho turi ni mu cyaro, aho turi ni mu cyaro n'ababona ayo sinari kureba ayo mashusho nani n'abakeya. Ahubwo ikibazo cy'imiryango wenda nange nicyo ngenda ngarukaho, nawe nigeze kukivugaho rimwe na rimwe. Ibi bibazo by'abana bagenda baterwa inda z'abana bagasanga bishingiye ku kinyabupfura umwana yakuye mu muryango. Abana benshi baravukira mu miryango ifite ibibazo, se na nyina barwana, ari abasinzi bahora mu ntonga noneho ntibabashe gukurikirana imibereho y'umwana. Rero wa mwana nawe utitaweho n'umuryango rimwe na rimwe bigishingiye kuri bya bukene, yahura n'umuntu akaba ashobora kumugira utwo amushukisha tworoshye. Niba ari umunyeshuri ashobora kumushukisha ibijyanye n'ishuri, amakayi, iniforume, kubera ku muryango utamuhaye. Kandi rimwe na rimwe hari impano nziza z'uburozi, umuntu w'umupapa w'imyaka 50 atangiye kukubwira ngo ngugure agatelefoni, ngugure akanata, ngugure ibi n'ibi. Umwana utarabonye uburere, utaritabona umuryango, akenshi ahita byakira vuba vuba. Kandi igikurikira nyuma yaho aramubwira ati ngaho nawishimira, waho mukobwa nta kundi azamushimira kugushimira yitangira muri za nzira z'ubusambanyi, kuko nta kindi afite yamuha. Ugasanga nyine bigenda bishingiye ku bibazo by'imiryango. Prima nk'amaradiyo mwashishikariza imiryango kubana neza no kwita ku bana babo.
Yego rwose, nabyo ni ikintu dushobora kuzaganiraho tukabwira ababyeyi, tukaganira nabo bakagenda bungurana inama. Twakire ku murongo wa telefone tuyishimire Bosco.
Bosco
wiriwe neza, urahagana hehe?
Ya nitwa Bosco, nko mubivuze ni mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Gatsibo. Hari icyifuzo na benshi tariko n'igitekerezo nshimira padiri kuri icyo kiganiro kizwi araduhaye. Ni ukuvuga ngo urebye inyungu zabo z'aba bana batoya, akenshi hari igihe usanga imiryango iri hasi, navuga wenda ntuze akazi wenda kavuga nk'iy'abakene, cyane cyane usanga ari izenda zituruka, ugasanga umugabo wenda ufite amafaranga runaka abonye kuze padiri avugaga abonye umukobwa wamwijeje ibitangaza ku byo azamufasha azamukorera, yamara kumwishimishaho bikarangira aricyo yandika birabonetse. So hari ikintu nashimira cyo mu karere ka Gatsibo, ubuyobozi bwagerageje kujya bufasha abo bantu bagiye bagira icyo kibazo cyo kubyarira mu rugo ari batoya, bagahurira ku kagari ubuyobozi bakabagira inama, haba ari sapoti bakabaha, bagakora akantu kameze nka koperative muri aka karere kacu ka Gatsibo. Icyifuzo rero cyari gihari wenda nk'abavuga rikijyana cyane cyane nk'abanyedini nk'abapadiri n'abapasiteri, abarakano batwe kujya bakora mu matorero yabo wenda nka mbere yuko biratumenyereye nka misa cyangwa se tumenyereye nk'amateraniro hakagiye haba akantu ko kwigisha abasore n'abagabo n'abakobwa n'abadamu bakabasobanurira byibuze byinditse aho igihugu kigana birinda izo gahunda zo kugira ngo bari abana b'abangavu baterwe n'abakiri batoya ndumva tubihereye gutyo iyo marketing ibayeho hari igihe byazatanga umusaruro nko mu myaka wenda iri imbere
ndumva ariko bakwigishiriza bose icyarimwe ntibafate abakobwa cyangwa abahungu gusa cyangwa abagabo gusa cyangwa abagore bonyine kubera ko ikibazo kirareba bose
kirabareba bose ariko rero burya abanyamakuru hari igihe abantu bagira ikibazo wenda tushobora kuba turi hamwe njye nkavuga imbogamizi njya mpura nazo nkavuga se nimba ndi kumwe n'ababyeyi bo muri famiye wenda ari papa agiye igitsure nimvuga ko wenda ngiye nahuye n'ikibazo kimeze gutya na gutya arandeba igitsure cyangwa se anankeka wenda uko bitwara ibintu hari igihe akenshi bikunda kuba ari nk'ubwiru niyo mpamvu no ku bigo by'amashuri hagiye hariya gahunda yo kuvanga icyumba cy'umukobwa ndumva nacyo cyatanga umusaruro bakavuga kubaganiriza byimbitse bakavuga imbogamizi bahura nazo none izo mbogamizi akaba arizo abantu bazajya bagenda bapfukasingaho cyane mu gihe habaye ibiganiro runaka kuko dr bateraniye hamwe abagabo n'abagore cyangwa se abakobwa n'abasore kwirekura ntabwo byavuga kugira ngo batange ibyifuzo byabo
ndabyumva rwose birasobanutse reka twumve padiri icyo abivugaho urakoze cyane Bosco Padiri Théophile icyo gitekerezo cya Jean Bosco cya Bosco tuyishimire murakivugaho iki murakibona gute
igitekerezo cya Jean Bosco ni cyiza inama tugira nk'abantu dukunda guhura n'abantu benshi kubaganiriza kugira ibiganiro byihariye ariko icyo nakongeraho ni ko ahenshi birakorwa natwe muri Kiliziya Gatolika tuba dufite urubyiruko turwitaho by'umwihariko ahubwo wenda imbogamizi zimwe na zimwe duhura nazo niko aba bamwe na bamwe nanone bahura n'ibindi bibazo usanga ari nabo ubundi bataboneka no muri aya magurupe duhuza urubyiruko ngo babe baza kuba babasha kwitabira igitambo cya misa babashe kumva inyigisho ugasanga nyine nabo bana n'ubundi bigenda bigaruka muri ya miryango abana bo muri ya miryango n'ubundi uzasanga basa na kimwe k'imiryango ya isiku ibayeho ariko nanone tukanareba tukumva kuvuga imiryango gusa abigeze kuvuga mbere wabivuzeho harimo n'ikibazo cy'uko n'abana nabo ubona babageze mu myaka ifite bafite amashagaga ku buryo ahubwo icyo twasaba mu mashuri ari ugushyiramo imbaraga cyane kugira ngo abana bigishwe cyane ubuzima bw'imyororokere amenye ngo umwana avuye mu bwana yatangiye guhinduka bigenda gute yakitwara gute ibintu nk'ibyo kuko wenda mu mijyi baragerageza ababyeyi bakaganiriza abana babo ariko mu cyaro ababyeyi hari ibyo bataganira n'abana babo kuko abumva ari umuziro hari ibyo atavuga atagira mu mashuri rero naho hakeneye imbaraga kugira ngo wa wundi utabasha kujya no ku kiliziya abashe kubonera ubumenyi ku ishuri bwo kumenya ubuzima bw'imyororokere kuko akenshi muri abo bana tuganiye uzasanga harimo n'ikibazo cy'ubujiji inda nayitwaye wenda nabo babyeyi nabi icyo batakoze n'ibiti byose ariko nandi bwami nayifitemo ubujiji kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere
yego ntawe umenya byose hari icyo kibazo gishobora kuba gishobora guturuka ku bujiji niba umubyeyi yumva ikintu adashobora kukivuga cyangwa atatinyuka kukivuga kubera ko ari umuziro yumva ari umuziro niba atanakizi byiza ni uko yarekaho umwana akegera abo bashobora kumufasha kumusobanurira birushijeho hanyuma amakuru akagenda ari amakuru yuzuye kandi nyayo atari ukugenda abana hagati yabo babwirana ibintu kandi bitari byo bigatuma bagwa mu mitego cyangwa se batwara n'izo nda zitateganyijwe reka dusubire ku murongo wa telefone twakira habakubaho Norbert uwiriwe neza uri he Norbert urahagana he
Rurindo
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nkenere iyo paruwasi igikorwa yagezeho nanone ariko hari ikintu gikwiye kongerwamo ingufu aba bana b'abangavu baterwa inda usanga hari nubwo babafasha bakirara bamara kwirara ugasanga bongeye gutwita bwa kabiri. Ese bakora iki kugira ngo wenda bakurikiranwe neza? Ese mubona bamaze kugera ku ruhe rwego mu buryo bwo kwirinda?
Reka padi nicyo wifuza kubaza.
Hari ikindi kibazo ashaka kubaza. Ese iyo gahunda iri mu turere twose cyangwa nk'urwego kizika yabifasheho umwanzuro kinyine kugira ngo bose bahuze n'utundi turere cyasayandi maparuwasi?
Padi Teofili
arakoze, abagize ikibazo cyiza cyane. Nuko nyine akenshi abo bana abo duhura nabo baba barabyaye rimwe, ikibazo gitano gikutanira maze neza babyaye rimwe, ariko nibura kugeza ubu abagize mu byanza bwacu ntabwo bongeye kugaragara gutwara inda. Wenda sinabonye ni bose, kuko ndi kwibuka harimo babiri twagiye guhura dusanga baragiye gutwita. Ariko iyo umwe twaraganiye yabwira uburyo yongeye gutwara n'inda, nabwo ni uburyo bubabaje cyane. Uwari waramuteye inda bwa mbere yabanje kumwihakana, amaze kumwihakana, amaze kubona umwana amaze gukura, aramubwira ati tuzahure tuganire turebe ukuntu uriya mwana twamufasha. Ubwiye ati impamvu namwihakanye ni ko nagiraga mu muryango utabibona nabi, umugore atabibona nabi. Agezeyo baraganira nyine irangira mutewe n'indi nda, ubwo arongera aramwihakana, igasanga nyine ni ya mitego bagenda bahura nayo. Ariko nibura abenshi ku biganiro byinshi tuba twarabahaye no ku nama nyinshi baba baragiriye, zirimo izacu, zirimo iz'ababifitiye ubumenyi buhagije mu bijyanye no kuboneza urubyaro, usanga ntituba twongera guhura n'icyo kibazo ngo bazatwara indi nda batarashaka abagabo. Ku bijyanye rero no kuvuga ngo mbese iyi gahunda mu gihugu cyose kase muri diyoseze, urumva ibi ni ibintu bisaba ubushobozi. Twagize amahirwe wenda twe tubitangiye tugira ayo mahirwe, abantu batuba hasi baradufasha, ariko kubona abaterankunga ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Biragorana cyane hano iyo gahunda turayifite, n'andi mapawa atageza agerageza uko ashoboye, ariko bakagihura n'icyo kibazo cy'ubushobozi bwo kuba babona abaterankunga. Uturere rero natwo tuzinwa na nyiranye tubwira nabo mbona bagerageza, kuko no muri iki gikorwa dukora batuba hafi rwose. Abayobozi b'akarere baradusura, abayobozi b'igihugu baradusura, bo ku rwego rwo hejuru twagiye twakira abaminisitiri b'urubyiruko baza kureba igikorwa cyacu, kugira ngo kandi bakadushima, bakavuga yuko no mu tundi turere naho hari ibigenda bikorwa. Nubwo wenda navuga ngo ni urwego byabigezeho, ariko natwe mu maparuwasi yacu bagenda bagerageza gusahaza ikintu n'umitwe twavuga twakataje, wenda twagiye imbere y'abandi, ariko tudateganya yuko turamutse tubonye n'imfashanyo ntabwo twaguma hano. Byaguma hano ikintu no gusa ahubwo byagira no muri diyoseze hose, byaba ngombwa bikagira no mu gihugu hose, abo bana bakitabwaho. Ntabwo kandi tubafasha nk'igihembo, ahubwo tubafasha kugira ngo bamaze guhura n'ikibazo yego bafatwe, ariko banadufashe no gukumira. Kandi tukifuza yuko aba bana aribo ba mbere bagomba gusanga barumuna babo, kubaganiriza ubuzima bahuye nabwo, kubaganiriza uburyo bagiye basukwa, kugira ngo batazagwa mu bishuko by'ibyo bahuye nabyo.
Yego. Twumvise Serafina, umwe mu bo mwafashije muri uyu mushinga wanyu, yatubwiye rwose intambwe amaze kugeraho. Twari twifuje no kuvugana n'umwana waba akiri muri ayo masomo ngo nawe atubwire uko abibona, ariko telefone yari yaduhaye ntabwo irimo gucamo. Hanyuma padiri, murabivuze muti ibintu nk'ibi umushinga wanyu n'indi ijyana no gufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo cyangwa se batewe inda bakiri batoya, bisaba koko ubushobozi nk'uko namwe ubwanyu mwabyivugiye. Uwakwifuza gufasha uyu mushinga Berwa Kinunu yababona gute, yabageraho gute?
wacu tuzafasha umushingarirwa cy'uru kwa nababwiye adresse za uherereye ni mu karere ka Rusizi umurenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinyinya muri diyosezi ya Nyundo. Ashobora kunyura kuri website yacu, tugira website www.berwa.org www.berwa.org ariko no kuri nimero ya telefone yacu yamamagara 0788985333.
Ubwo rero ndibaza ko ababa bari ku murongo bashaka kuba bagira ikintu bafasha, kuko uyu ni umushinga ufasha abana, si abana gusa, urafasha n'abana babo, urafasha ababyeyi, urafasha imiryango, urafasha igihugu. Buri wese rero ubwo wabishobora gerageze kuba yabatera inkunga kugira ngo intego yanyu izabashe kugerwaho. Twakire na Claude Hakizimana. Wiriwe Claude.
Wiriwe neza.
Urahagana.
Alo.
Urahagana Claude.
Yego.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo mbere yuko abo bana bakomeza gusakuza.
Yego. Ni
yego.
Unda na goma ni batsi bega n'iye bintu amareta yo muri Afrika ahera akora kugira ngo ibintu bifunguke kandi abo bana bagenda bahura n'ibyo bibazo, tukabibona mu banyeshuri, tukabibona mu batari ku ishuri. Yewe nkaguma nibaza eske ubu n'ubukene bubafata kugira ngo bave muri ibi bintu, mbega ni iki kintu dukwiye gukora kugira ngo bifunguke, kuko ibyo bitanga ahantu henshi, usanga bakoraniye hamwe mu mashuri, mu ahantu bakorana inzi mpunzi kumbure runaka, umuntu agasebe ati na n'ibyo bintu bigakunguka gute. Bashaka kubaza umutumire n'iki kintu ntabona leta yo muri Afurika bodufasha kugira ngo ibintu bifunguke.
Urakoze cyane. Ubu ntabwo igisubizo ariko twagitanga, kubera ko basaba uruhare rwa leta. Ubwo abayobozi badukurikiye nabo ibyo bibazo babitekerezaho ku buryo bose uko bagenda babishakira umuti, kandi nabo twaganiriye bajya bivuga ko abayobozi bagiye babafasha mu buryo butandukanye. Ubwo rero bashobora gukomeza yenda bagashyiramo n'ingufu kugira ngo ikibazo, kubera ko gikomeje kuboneka, kigende kigabanuka, cyangwa se nibinashoboka kizacike burundu. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragitse. Nk'uko nabivuze, turi mu murenge wa Boneza muri paruwasi ya Kinunu muri diyoseze ya Nyundo, aho tuganira na Padiri Theophile Hakizimana. Ni padiri ushinzwe urubyiruko muri iyo paruwasi. Aratuganirira ku buryo bafasha abana b'abakobwa batwaye inda bakiri batoya. Padiri, barimo abakomeje kuvuga, baragaruka ku kibazo cy'ubuyobozi, baragaruka ku kibazo cy'ababyeyi. Nashaka kubaza, wowe urabona uruhare runini cyangwa se uwo umuntu yasaba kwitwararika no gukora ibishoboka byose kugira ngo n'iki kibazo kigende gicika? Sinzi niba ari umuntu umwe cyangwa niba ari benshi, mwabivugaho iki?
Bo, murakoze. Umuntu yasaba ni twe n'abantu bose, kuko iki kibazo kibaye kenshi turiba umukobwa wenyine, ariko ntabwo tureba uwabuteye inda. Ugasanga wenda rimwe na rimwe yamara arahunga bitewe n'uko amaze leta yagerageje gushyiramo imbaraga, yashyizemo imbaraga zishoboka, aho wasambanyije umwana utarageza ku myaka 18. Hari amategeko akakaye cyane kandi amuhana nubwo ubona abantu batumva ariko abahamye baba hari byinshi. Ubwo rero uwo twabwira n'uwo ari we wese ni umuntu uwo ari we wese ni ukubaha ubuzima niba nubaha ubuzima bwa nyuma bakubaha n'ubwa mugenzi wanjye. Niba ndi muri umugabo ukajya kwegera umwana w'umukobwa ukamushuka ugomba gutekereza ku bigiye gukora ari uwanjye bari kubikorera byashimisha. Niba uri umuyobozi ugomba mu nyigisho zawe utanga ugomba gukumira kwamagana ibyo bikorwa bigenda bikorerwa abana b'abangavu. Ababyeyi bakabigira ibyago bakagerageza kwita ku bana babo kubaba hafi no kubafasha kugira ngo babarinde ibirangaza. Ndetse n'itegeko ryo muri rusange buryayo ikintu kigaragaza yuko ari icyorezo cyugarije sosiyete binarangiza yuko sosiyete nayo yose yahagurukira rimwe hatabayeho gutera mu mupira ngo umwe yuko bireba uriya birenga uriya uriya niba utaragize icyo akora uriya twese ntiduhagurukira rimwe tukarwanya icyorezo gishobora kuzacika. Kuko umwana niyo asanze ubundi umwana ari kujya mu kabari nubwo atari iwawe ariko akagombye kugirira icyo ukoraho niba ubonye hari amagurupe agendamo adakwiriye ubona ashobora kumuganisha ahantu hari nawe akagombye kugira icyo ukoraho ukavuga kumva yuko ari iwawe ya gahunda wajyaga ngo ufate umwana w'isimu wawe. Twese rero duhagurukiye rimwe abagabo abasore urubyiruko tukarwanya iki cyorezo cyaranduka burundu.
Yego. Reka ndabona ikiganiro kigenda kiyigana ku musozo mbaze na Serafina mbere yuko tumurekura hagire n'inama yaha abadukurikiye muri uyu mwanya haba muri rusange cyangwa se by'umwihariko nk'abana b'abakobwa. Serafina
ndabumva banza gucuriza umuntu arabaje ikibazo ngo ndetse badukurikirana gute kujya tutazongera kubyara. Ndaba mu bana 99 babanje kurangiza mu cyiciro cya mbere tumaze gukingira abana 17 bigendeye n'amategeko nanjye urimo ubu nzike umutware twasezeranye byemewe n'amategeko. Bityo rero impanuro twahawe turazikurikiza kandi batuba hafi buri munsi naho tugiye guteshuka batuba hafi nk'ababyeyi cyane cyane Padiri Prosper turamushimira Imana ize imuhe umugisha. Ikindi nakongeraho rero ko nama nagira cyane cyane urubyiruko ni ukwirinda kugendera mu kigare cyane ko uganije abana kenshi usanga benshi barabyaye ku hejuru y'ikigare kibi. Ubwo rero urubyiruko rukiri rutaraga kwirinda ikigare kandi bakakurikiza gutega amata ababyeyi bakumva inama babagira. Ku ruhande rw'abayobozi mu murenge wa Buniza batubaye hafi cyane ndetse n'akarere ka Rutsiro ku buryo bagiye baduhugura bifatika cyane bakaduhugura ku biganiro by'isanamitima kuko twari twarangiritse mu mitima twarihebye. Ubwo rero inama nagira ababyeyi cyane ni ukugira abana babo bakabaganiriza cyane cyane bakabaganiriza ku bijyanye n'imyororokere kubera ko hagati mu bana bagendahana amakuru atari meza ariko umubyeyi wo utinyutse ukamuhereza amakuru yizewe nkeka ko hari umusaruro byatanga cyane ko dutuyemo ahantu h'icyaro ababyeyi ntabwo bakunda kuganiriza abana babo ku bijyanye n'imyororokere. Niyo mpamvu twasaba abayobozi kugira ngo bajye bashyiraho ikiganiro kihariye cy'urubyiruko cyane cyane ku bana b'abakobwa bakabaganiriza byimazeyo.
Yego. Reka ngushimire cyane Serafina, hanyuma amasegonda makeya nyahe Padiri agire nawe inama muri rusange. Amasegonda make Padiri.
Murakoze cyane. Inama nagira urubyiruko ni ukwitwararika kwirinda kwangiza ejo habo hazaza kuko iyo ubuzima bwawe ushoye mu ngeso mbi ejo hawe hazaza haba hari kandi uriya mwitaho bwawe ugasanga nta n'umumaro ugiriye igihugu cyawe. Ubwo rero nagira inama n'ababyeyi kwita ku bana babo kwita ku mwana akivuka ukamukurikirana ukamenya yuko ari umwana wawe ugomba kumuba hafi kandi kandi uzagutabara ejo hazaza n'aho uzagutabara yarangiritse. Ikindi ni ugusaba namwe abanyamakuru kugerageza kujya mutanga ubutumwa kuko mwumva na benshi mugatanga ubwo butumwa ku miryango itandukanye ku isi yose muri rusange kugira ngo abantu twese dufatanyirize hamwe dutegere umugozi umwe ejo hacu hazarusheho kuba heza dufite abantu bazima yatangiritse kuko buryo iyo umuntu yangiritse aba ngombwa yuko yomorwa ntabwo arakira ariko burya hari ikintu bimusigira.
Ndabibijeje rwose Padiri Theophile Hakizimana, ndabashimiye cyane, nshimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, ngashimira namwe mwese abaduteze amatwi n'abadukurikiye baduhaye inama n'ibitekerezo. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, mugire ibihe byiza.